wanna be around you. Baby, I'll be there for you. All I need is you. I go die for you. You belong to me, I belong to you. You belong to me, I belong to you. Yote nitafanya niwe na wewe. Kote nitakwenda nipo na wewe. Tana moyo wangu upo mwenyewe. Yote nitafanya niwe na wewe. Kote nitakwenda nipo na wewe. Tana moyo wangu upo mwenyewe. Sitokupa stress, Mungu kani bless. Kwako na confess, penzi liko nice. Wanoleta stress, minita one face. So jambo jepesi kukupata my sherry. Darling, every time I'm calling, my only sherry. Darling, every time I'm calling, my only. Jicho lako tu, yeah. Unaponitazama unaniweka roho juu. Kwa penzi lako mama. Don't go, my baby baby don't go. Don't go, come closer. Ooh, come closer, come closer. Kwako nitake nini tena. Unanipa ninachotaka. Kidume sina la kusema. Kwa penzi lako sina shaka. Sitokupa stress, Mungu kani bless. Kwako na confess, penzi liko nice. Wanoleta stress, minita one face. So jambo jepesi kukupata my sherry. Dale.